Don Radio na VOA sa kanta fa Oromot. Akwari godina kallema wallagga fa dubbe fin jedetti warani Ethiopia hobo barbada tin jede guya saji tu yura lule na mi heddu le entan irat mi da gam khane na mo guyum saden sun ke satte wallagga le tati kallema wallagga le ti warri qawwe objeto banki le fude batene jeda abawtta tan solchu jira jadan le abawna mo tunin maqaballe si jedani jeda na kor malka odu na kamtein wergen
sababa barbaacha waraana bilisummaa Oromoo wabo jedhuun qaamotni mootummaa hidhatan namoota nagaajjeessuu fi waraana xiyyaaraan deeggarame geggeessaa jiraachuu jiraattotni Qeellem Wallaggaa aanaa Gidaamiif magaalaa Qeellem dubbatan. Namni Addisuu Sarbeessaa jedhamu aanaa Gidaamii jiraatu akka raadiyoo sagalee Ameerikaatti himetti Kaleessa Ganda Giraay jedhamutti namni tokko du'u ibsee har'as namni eenyummaa isaa ammaaf hin beekamne ajjeefamu dubbatee jira. Mootummaan kan inni tarkaanfii kana fudhachaa jiruuf waraana woboo barbaachuuf sababa jedhuuf ta'us dubbatee jira. Namni biraa wabii namoomsaa jedhaman akka jedhanitti hidhattoota abaawoo barbaaduuf tattaaffii taasifamuun akka lakkoofsa Itoophiyaa amajjii 3 hanga amajjii 5 jechuunis guyyoota 3 darbaniif haleellaan xiyyaaraa taasifamaa ture jedhu. Akka obbo Wabiin jedhanitti kunis guyyaatti yeroo 2 kan adeemsifamaa ture. Haleellaa xiyyaaraa kanaan bu'uuraaleen misoomaa manca'ullee himanii jiru. Obbo Wabiin. Qaaxxee kanaan bunni qonnaan bultootni walitti qabatan gariin manca'uu fi qabeenyaan hedduu barbadaa dubbatanii jiru. Kanarraan kan ka'e jiraattotni magaalaa Qeellem manaaf qabeenya isaanii dhiisanii gara magaalota Gidaamiif Beegiitti baqachaa jiraachuu obbo Wabiin dubbatanii jiru. Haleellaa xiyyaaraa taasifameera jedhan kanaan namootni miidhamuuf miidhamuu dhabuu isaanii ilaalchisee akka qubee hin qabne dubbatanii yeroo ammaa kana. Humna waraanaa mootummaa irraan kanaaf namni tokkollee akka magaalicha keessa socho'aa hin jirre dubbatanii jiru. Mootummaan tarkaanfii humnaan uummata nagaa yaaddootti galchuuf shororkeessuurraa filannoo nagaa biraa fayyadamuu qabas jedhanii jiru. Dhimma kanarratti bulchaa godinichaa obbo Taammana Haayiluuf qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaa bilbilaan dubbisuuf irra deddeebiin yaalullee naaf hin milkoofne. Itti aanaa ajajaa raayyaa ittisa biyyaa jeneraal Biraanuu Juulaa bilbilaan argachuuf yaaliin godhe hin milkoofne. Torban darbee ibsa mana maree bakka buutuu uummataatti dhiyaachuudhaan kennaniin garuu qaama hidhatee socho'u kamirrattuu tarkaanfii fudhachuuf qophaa'u isaanii ibsanii turan.
Mirab Oromiyaa እንዳለው አይነት ነገር ሲያጋጥም የኛ ታስክ ነው አሁን እየሰራ ነው አሁን ከህዝቡ ነጥለንም እንትን ያደረግን ነው ህግ ያስከብርን ነው ቅጧት እንደነገርኳችሁ ህዝቡ መጀመሪያ
አለ ኮሮሚያ ኬሳ እና ሙሉቶ ጂንሳ ካንኬኛ አሙጅታ ጅራ amma ummata irraa adda baasnee seera kabachiisaa jirra. Akka ganama isinitti hime ummanni jalqaba humna bilisa baasutti fakkaatee simatee ture. Qotiyyoo qalee alaabaa baasee simatee ture. Waliin sirbee ture. Booda qotiyyoon qalameef. Qotiyyoon yeroo hanqatu hoolaan qalameef. Hoolaan yeroo hanqatu gara handaaqqootti gale. Achii booda handaaqqittiin innaa dhibdu reebuun jalqabame fidi jedhame. Kanumayyuu ijaaramee 20 ta'ee 30 ta'ee hidhatee sodaachisa. Dura sababaan nuti hin galinii fi mootummaan nagaadhaan waan dhufaniif waliin haasawaa jirra. Warri gama lixaa jiranis nagaadhaan galu jedhee waan tureef raayyaa ittisaa haa turuuti humni naannoollee akka hin tuqne jedhame. Achi booda baatii 3 keessatti taayitaa qabannaa hawwiin jedhu dhufe. Achi booda kun gitarra dabree jira. Olaantummaan seeraa eegamuu qaba jedhee mootummaan murteesse. Amma humna naannootii olii raayyaan ittisaa galuu qaba jedhamee raayyaan ittisaa galee jira. Seera eegsisaa jirra.
Bankotni Woldan Likif Sanaromia, good not to kill him with Legafi or Legalitati, Samamujra Tusni for Jetusni Rubatanijuru, Sambatikatur Banderbe, Satish and Retikamut Nidatan, good not kill him with Lega, Ana Wagalan, Magala Gavarovitio Conculata, Minibasi, the Kisea Betanidufani, Gochisamichakanagi Gisan, Ijan Akar Gedubata, Nemni Bilisumad Ferajamu, Akasera. Namoni kunin kanan dura kan hawasan anu sana berarti beka menakka kisa jirani fi namoni maka wabujat un socuan ille akka kisa jiran dubbata. Bankurni magala gabaro biti sawaman kandal dalaito piafi hoji gamtayo taan macara tiammu banku telaman jakafama mali wal dan likif kusan nauro mea samamu hime jiran namni kun.
Kesha hidato kovi, kesha hidamiru bi, chanta rutato kovi. Isa boda kanoromia lagi mure berici bolu materi ojuru bankino GRC gamta oromia. Untara mas kula mas wala kerno makan rahu dami toko isha. Fura ni kana boda ika fura ni boda kongkolasi jatina mani serba ane cura serba kau icu sama fura ni kata maharabani sa boda macara as the same time macara gocha makasira terada even macara mau wala kore dana isha. Banki oji gamta oromia dami ketua macara pakasual banki dalar topia dan macara cura sama cura terada kongkolasi mata nama.
Bankut ni gawaro witti saaman lama tawu kandu bati namni kun hammi maan lak a bankut lamaan irrafu atami kun taala ammale hamma najal animun akkandan damni dubbata maana jarut ni fi hojjattos ni banki ille ugguramus radio sagale amerika timijra
asi maana jarin banki da dada tota si mitakona mera muvi asharin kalamir makina arrati ujinin ertizir bahu dani tota guba ammo maana jarin banki ujigam taasum ya atawu namera margira kongkola dara macara ramo manajer tingkat si Yogi Gandar ni sukar ada khusus dah German lebay khusus dah galak sana inggal galam tu kan. Ibarat kan ini jago di nargi kan awal gal manajer bank dah lalu dah mesti kena macam ni. Kasheri dua bas manajer atau kasi kasheri nama tu.
Hojatam banki daldal Ethiopia gabarobi mak akon ein sagaleko siwara binjaru yero samichi kunge gefamu akko jiratore dubbatu ammo namotni hidatani dufani sodachisani mallaka fudatan kunne uffatu mabuburre kan warana fakkatu uffatan jada warana motum maste kan qabra addaba facho kan dendeinis dubbate jira amotni hidatani dufan kunne lekopsan ku saddeet kan taantau hime jira erga ojjetto ta banki gedibasani boda mallaka fudatani konkolata efisa Risung kurta fail fiture asis sudan irrabahani serba magala gad isani dewanis jada manager banki fik arsik awa banki dadar Ethiopia dami gawarobis konkolata lekosi gabetisa sagal shanshan saddetafur aa kanetti fuatani de muhime hangayuna namoni fuataman akain dewinis ipsejra yero kun hunditaw qamin degenya kemotuma akabaki chenturhime amalle ummatni magalicha yadu negenya gudda ke isejra jada Bifumul fakkaatu magala qebbeef cankaattis bankootin daldala Itoophiyaaf kan hojii gamtaa qaamaa hidhateen saamamu dhagahuu isaa dubbatee jira. Namni kun itti gaafatamaa waajjira nageenyaa godinichaa bankootni saamamuu dhagahuu himanii garuu sababa hojiif waan achi hin jirreef odeeffannoo quubsaa akka hin qabne dubbatanii jiru. Godina Wallaggaa lixaattis aanaalijaatti bankootni dhuunfaaf mootummaa saamamuu kan dubbatan bulchaa godinichaa obbo Gammachiis Tamasgeeni waldaan liqiif qusannaa tokkollee saamamee jira jedhan. Anale afuritti ammoo waajjiraalee mootummaa 300 metiru bitaan ibiddaan manca'u yoo himan qaamni kana hunda godhe kan hidhate ta'uu himanii jiru.
Waajjiraalee mootummaa addaa keessatti balaa hidda rakkabeera akka isaan wootan ta'eera. Keenyaaf amma aanaa gan jiratti waajjiraalee mootummaa toora wootanii jiru jechuudha.
ወለገሊጣ መጋላ ኩሊሶት ባንኪን ደልደለ ኢትዮጵያ ደሚ ኩሊሶ ቃሙ ወይጠቲ ከናን ጨጨቡፊ ኮንኩላታ ሎንግ ቤስቶክ ፍእተሙ ሆጅታን ባንክቻ መቃ አከን ጨቀፈም ነበርባዱፍ ተገሊንሳስ አከወራ በመንጋፈት ሄሜጅራ ማለቀ ገሩ አከን ፍእተንዱበታ መጋላ እናንጎት ሳሎል ፈጋቱን ባንክ ደልደለ ኢትዮጵያራ ቃሞት ኒጠተን ማለቁ መሁጀቶ ታርካር ገተን አማፊን በከም ነፍረጩፊ ሆጅታ ኤጉምሳ ባንኪ ሆጂ ገምታሮ ሚያራሙ ኢላሽቶ ኩፍረቹ ተንቆበቀበንተው ኡልቻን አንቻው ቦጅሬኛ መላኩ ይመንጭሩ የቪዲዮ አጅራሊት ይቀበት ዋጅረሞቱማ ዲግደማውል በርበዴስ ውስጥበት ንጅሩ ቦጅሬኛ
ዋጅረሞ ወርቶል ዋጅረሞ ታማናማሬ ዋጅረአባ አፋፋል ተጋዋት ያታና ማራቡሉ ያመጣ አፍታይራ ጀጂካው ጊዳር ተጅሩታው ካዝራን እንደነም ዳንጀሮ ተዋጅገ እንግረን ሰዛ ተጋፋዳን ተፈላጅራ ነጃው ተተንግሩ ሩሃኒ ወልተኒ
ሳቲም ይከትቡም ታሚቸ ባንኩ ተከኔ ረታ ዴም ሽፈም ይጀጠም ይላልሴ ወዴ ፈኖ በላ ከናፍከንን የጊስቶ ዘ ዲስትሪክት ይነቀምቴ ባንኩስ ኒኩን ንንጀለተው ገነመን ያርገቹፍ ያሊንጎ ዴም ሚልኮፍ እትጋ ፈተማን ባንኪ ደልደለ ኢትዮጵያ ዲስትሪክት ይልጣ ኦቦ ግርማጭ ኢብሳ ቢቢሲ ዳፍ ኢብሳ ከነኒን ደሜውን ባንክ ቻሸን ሁምኖተ ይደተኒን ሳማሙፊ ባንኪ ወንሸናሞ መንጨው ደከንዱበተን ለሞትኒ ኡጉረመኒ ፍለተመን አፍሬሙታን ኢሳንኬሳ ለመስገድ ይፈሙ ይብሰኒጅሩ ዋጅረ ፓርቲ ዲሞክራታ ወሩሞቲ ትጋፍ ተማሰብቁነን ቲፊያዶው መታ ኦቦታ የደንዳ ጋፊፍ ዴቪድ ሮበንደር በራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ወሊን ጉደኒን የቁምሳፍ ተስገቢ ጠቢን ሰናን ኖሮሚያ ኬሰት አዴም ሲፈማጅሩ አባው ኩመቹን ኢሳኒኒ አደተማ ዱቢማን አደብሊሱማ ወሮሞ ኦቦቶሊራ አደባ ገመይሳኒን ዱቢን ወቦን ሊጠጥሶቾ አከዋን ሳሚቸ ባንኪ ጌጌ ሲቲዮ ማጅሩ ኩንራ ዘላኒጅሩ ኢማመዴ ማጅሩስቴ ነጋና ንቻውል ቀበቴ ረኮውን ኡማማጅርን ፍሩዳፍ ሞቱማን ወሊገልቴ አባወጅን አስመራረትጌ ኦጂር ኦልቱን ሙርቴሳዳ ጀጠኒጅሩ ኦቡቶሊራን
ራዲዮ ሰገለ አሜሪካ ናኮር መልካ ነቀምቴራ